di jotamani kede kabaruji amen e fulfulde
kabaru jame fulfulde alkemisari jagom lewru desambre jena yemde soki do radio tisdas kidal miden tawale maison de la presse do bomoko do jottinono do kabaru ci du mor way galo sekira bon compétitivité fédé nations unies yimbe elma humini be wadde jukkoje fewde e yimbe el sakibe kaldale kawral gal be nati leedi malindi on do wattu fu golleji DDR be no gondi hebude tidallaaji li région kidal o bel hubni be kabude kaborde chakide gonde leedi meden di wattu jono be puddi batu mabbe do bomoko do pelle société civile en de tawama le odo batu musenga be gonde to tumbu tofande be gonde jokkitade murtere mabbe de wattu jono be bi e be de wala mo ko hande beedude njobdiji mabbe ko yat lebbi sappo e nay sekirab do non sembe kabaruji de mi jogini odo betande de bismillah modon e hadade fedde wonde les nations unies humnine kabaru jukkude yimbe le sakibe kaldal e kawral gal hollita wedi ila talata debbe nonde be nati leedi ndi le on do wattu fu miccitede wide golleji DDR di tid Allah jara gondi e matte tonto kidal tofa kebe famtade hen kede Ousmane Ali Boudi
gal gubal gal olof escope woni hore mudum hore jo ministre en Soumaïla Boubé mag bismibe talata nay lewru décembre ndo o kananke leedi suede e golleji be mudum ndokkindiri hakkilaji kany e hore jo gouvernement Mali o do kabaru kaldal gadangal jam hebe leleedi meden di kanye hono watte fande nagu wart leleedi ndi be lanu diri du hono hani wadede fa kal dangal golleji mudu jawne le hitande 2017 le darta muyo gouvernement Mali conseil de sécurité bamino dabareji holitinde wide ta nindo golleji kal dangal dangal fa jam hebe le Mali gal fu jukkete di jukungoji anapawi do hadude be hebude kaliseji mabbe kanye hadude be yaltude leleedi ndi fedde humunde jukugolnde kanyun daronto du yagol yeso golleji di kanye e holitinde conseil de sécurité himbe wondube fala ya golias golleji di wargol do o kananke oni wadi le watumo golleji de DRD gondi hebude ti Allahji hono falade gube yogaji nadde le ngendi kidal ndi ko yata habo tobe hibe temedi do gombe le gube de cinyinay kaldangal wonno palade nadde le ndi ngendi be himbe hanbe tawede le golleji mokudi kadama yottade kidal
ndedo fedde be kolliti wattu jono nations unies hani wadde do hen imma daraji yowto yalla hono han derrade darne mudum jukka yimbele hono gondube sakkade golleji gondude wadde to kidal to nyalawma hande o sabdebe kollitiwi sa dewi kidal golleji DDRDM darta faabe tanna dun non kanko Mohamed Ousmane Ag Mohamed dun jottino o kabaruji fedde no dir CM ende o sifi kede ko mo halido hen do faccitan mo mini sendebu
mi do mila wiide dum hawri e wattu golleji mettudi bawdi latade sababu darnude gollende tawene fedde oninde ndari nokulleji bawdi latade sababu yirwinde dun ka anahani mbatiten tagumen e celle rafi dewral hakkune men latiki heddi politika kuna goddum joppe dum tiagal pamen wiide dun kidal anahani latade hono gawo e tumbutu yela an yo kala homo fu jaba golleji mokdi sabe yo kabaru leedi malindi
se grave so ngabido bemala me ande ngal o do bayni tertul mi joju modo nono dimido di do numeroji didi kalon ko jiddon chapande jiddi joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jiddi joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi holiti ndiwde botu fuddi ile kenyan do bomako do o do botu balde tati be jewtoto yalla hono kabaru kabarde ne do chakiri leedi meden dino dido tida laaji kan hebinirede jokala ko woni fana modu faabe be de pelle balle societe civile ngonde leedi meden dibe be de ande mudu en lanni be o do golle fedde ONG Aurore leedi britannique dum won fedde no detta mag wonde leedi meden di faabe ngatta yimbe le be ko ngatta le hen koyde mudu jewte yalla hono dido golleji kan yardi tiagal ko kabarde chaki leedi di malindi ko kedem kanko no dete nasire Amina Kanté o yo gote lamir fedde kafonde to moptito ko mo sifido hen
batu oni ko be nodiri mi be bi yalla yim ana kaba e kaborde say fitidi nokuji fu ana nata yim ana jogi anda no barrata anda jogotobe haye dum masibina yim dum ni min gare mu ko watta yim fu pabondira yalla dum ana ngota yim help ana jogi di kuleji be kana jogade sabe andi jogi do kabirde kanye mo jogaki e ngana kibar got no be beldi fu no be barita yimbe be den no yalla den pabondire yewo no natirtani hade du yie jungo yimbe so mi virfiti mam e do hani haltande tiagala min jami yewo ya hono do be podi hedde hono laami be be min kalna be debbo ka place mun an mawni en sante sabi minen bibbe mun jogoto minen mawraabe mun jogoto minen goriraabe mun jogoto den no gila le suudu sa yana ana suudi to ada hani haldude jom
hollitinde wiide le on ɗo wattu goto boto goɗɗo kasen fuɗɗi keñen ɗo bomo ko ɗo yambinde ñalawma keƴenaɗo wattu joni no kabaru yimɓe le holloɓe anniyaji muɗum lobbino golleji ɗi gori sisil moɓe cuɓi yitani hikkande yalla hon ɗiɗo golleji kani yarde yesso hakkunde jaleño gonɗi le leydi meɗen ndi le majjundu ko ɓatto yimɓe le ujunaji ɗiɗo e teme ɗiɗo iwruɓe le caggal leydi ndi kañe gomɓe le leydi ndi jaate gonduɓe e fabade jaleño gonɗi nokkule ɗo jaam e deƴere wala kañe gondi e yettede ñalawma hannden o keɗemo kanko no dottoɗo Cheikh Oumar Coulibaly yo kanko goto e laami ɗiɗo golleji komo sifi dow hen do faccitago Ousmane Niali Bouli
aujourd'hui avec les catastrophes
hannden angaruji kew godi le leydi Mali ndi nen miɗen mila sini ɓe golloɓe ngala joddi an gondi e wadde ɗi imadaraji le e nokkuji fandara no hokkodirgol juuɗa hakkunde himɓe wonɓe le e nokkuji e rafidanago wodi e muɗum an hani yettede fuudu le nokkuji hono masina e tenengu en hono ɗe e nandore muɗum wonɗoɓe himɓe golloɓe dow weli muɓɓe gondi e wadde ɗi golleji yagol mabɓe le ɗe nokkuji yonkiji mabɓe ɓe dokkata yo ɗo e faya lisa hangal fuu ɓe golloɓe dow weli muɓɓe jaata ana paabo himɓe ɓe leydi Mali e leyɗe goɗɗe fuu ana e mabɓe eɓe darani fabade himɓe e hollitinde ɗum ɓe hono hani waɗede fa jaam e dewral waɗa golleji ɓe golloɓe ngala joddi fuu ana pawi dow dartugol fa jaam e deƴere heɓɓe nafa golle muɗum ko ɓuuri hewde fuu himɓe jeyaɓe le ɗe nokkuji ɓuuri wattede le hen yalla ana darano golle muɗum
hollitinde wiide jangguinoɓe wonɓe to tumbutoɓe puɗɗi murtere mabɓe nde andaka fuu ɗo ha ɗiɗel talata har ƴaɓɓinode wattu joni oɓe mbi eɓe ndewa laamu o ko hani ɓeydude en jobdiji mabɓe ko yarata lebbi sappo e nayyi laamuoɓe mbi aadiki aadiji kinɗi fa hannden yettinayi ɗiɗo aadiji ɓe mbi so ni himmeji mabɓe ɗi kontinaka hoore tan ɓe ɓantata golle kasen ɓe mbirfititako le kalasiji ɗi keɗemo kanko noddirteɗo Boubacar Seyni o yo kanko laami ndeɗo fedde murtun ton ñalawma hannde o komo sifi dow hen
jangguinowo l'école wiyete enseignant communautaire tinga octobre 2017 fa joni de heɓay situation mabɓe wiyete état fa joni de heɓay enseignant ɓe fuu eɓe hen gilla premiére année fo nerde ɓe fuu ana hen fonctionnalité ɓe fuu ana hen yimɓe fonctionnalité du eɓe hen
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikirabɓen loɗɗine leydi région ngaji meɗen ɗi en puɗɗinan ɗo tumbutuɗo hollitami wiyede talatar ƴaɓɓinode sukaɓe jokkoɓe wonɓe le denne noddirte nde abbara juto tumbutoɓe gondi e wadde immadaraji faɓe kaɓa e ko nokkule mabɓe ɗe cottirte ko walda e séria ɓe kollitiwide fe terengaji ɗo baloji piyete kañe ko nandi e muɗum fano wondi e sottede toon wattu joni le immadaraji mabɓe ɗi won terengaji ɗiɓe kenti toon jaati yimɓeɓe gardan Bouguni le région Sigaso ko yata yimɓele capantaton tilliɓe jangguinnede wattu joni o kabar no ñongo wori kañi en paabira toon kaaki hollitami wiyede capanɗe jeegom do hakkude mabɓe kokkama toon diplôme ngaji gonduɓe lannade oɗo golle yo fedde ONG nde noddete plan international caggal muɗum ɓe mbi koni fana muɗum fa ɓe kollita jamare nde honno golleji mabɓe ɗin gori noɓe gondi nattinirde sukaɓe jokolɓe e yimɓe yimɓeɓe gardan faɗo yoroso ɗo wattu joni o kawtal ano wondi e wadde toon faɓe ƴewto yalla hono ñaame fa haare hani heɓirede ley laamu yoroso o le région Sigaso ko yata guelle noga yimɓele muɗum capanɗe jeeyom kañi en gondi e wadde oɗo boto le oɗo boto du wiyama yimɓele wattanaɓe humniɓe kabaru jande durgol e demal fa yetto e humniɓe kabaru cellal fo ana ley hen e dow tuborgal fedde neɓe noddirta ɗum woni sappo nde wattu joni ɓe mbi lanniɓe oɗo boto yo fedde neɓe noddirta vetildiren sikiraɓe sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo beete hannden ɗi anni hollitinde wiide fedde nations unis ɗe yimɓele mabɓe humniɓe kabaru jukkoje fewde e yimɓele ɓe tabaki kaldal e kawral ngal le leydi meɗen ndi hollita wiyede ɗiɗa talatar ƴaɓɓinonde ɓe naati le nokku o on ɗo wattu fuu golleji DDR ɗi to tumbuto tiɗallaji ana gondi e matede ley hen haɓude no cakku kaɓorɗe cakiri le leydi meɗen ndi wattu joni pelle société civile en gonɗe le leydi meɗen ndi ana gondi e famminendo ɗiɗo golleji gori faɓe kaɓa e muɗum usengaɓe gomɓe ɗum won tottumbutoɓe puɗɗi toon murtere mabɓe nde andaka fuuɗo haaɗi ɓe kollitiwiɗe ñalawma hannde ɓe ndewa laamu o ko yaata lebbi sappo e nayyi fa hannde laamu o yoɓayɓe ɗum nowonno kamɓe du ɓe kollitiri wiide ɗi wonnono sembe kabaruji ɗumin jogini on ɗo beete hannde ɗi ka fa nde kedde heɗade honno andirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam